Chabang the beat.
Wanangu leo tuloisubili ndo ile siku ya kufurahi mchana usiku, mwendo wa kuhapi twa ina bifu. Machozi leo tunayapiga marufuku, haijalishi hauna buku, kama tuhapi sini ndugu. Jei mwambie anko alete zawadi leo nibaze, indo fa yangu minipo hai swapi baze. Mwambie anko alete zawadi leo nibaze, indo fa yangu minipo hai swapi baze. Naona mepeneza leo, naomba kwa pongeza, na ote niloa kwaza, I'm sorry niteleza. Sema happy birthday,
happy birthday to me.
Happy birthday,
happy birthday, happy to me.
Happy birthday,
happy birthday to me.
Happy birthday,
happy birthday, happy to me.
Na dua zangu zende kwa mama,
na baba loniza,
nonguzo kwangu nwape heshima,
leo nipo salama.
Lafiki zangu leo nasimama,
hamjani poteza,
upendo kwenu pia heshima. Niwape nini zaidi ya nyimbo nzuri na yoimba, niseme nini zaidi ya upendo kwenu na vimba. Mwambie anko alete zawadi leo ni baze, indo fa yangu minipo hai swapi baze. Naona mepeneza leo, naomba kwa pongeza, na ote niloa kwaza, I'm sorry niteleza.
Sema happy birthday,
happy birthday to me.
Happy birthday,
happy birthday, happy to me.
Happy birthday,
happy birthday.
Happy